रहा है।
Gawa leona, bebo ndani ya this na madawa leoni manguko na matis kama gawa Nikikase deus, ona haka, babes, nasike unanitaka Usinijari funda kuchapa, na slippers leo takipata Na nikimaliza, akiutani fuata Jotu na mix, tuneza met, tuanze kwa ni Alafu neck, before to kiss, tuneza peck Joni kuset, tuneza bet Heri ningangani na maisha Mimi nguo zote na matisha Siezi kubali kuchoma picha Shida yangu kubwa ni kusababisha
Mashariki leo tuko kaskazini Exango nanipigia sijua nanitafutia nini Niko sheshe na kabaya form ni tight kamini Au nitaga big man Big man bazu Mbona ulambe chupa na nimeshika round 2 Big man Big man bazu Weta sababisha lafu discuss na mkuu